enteka teka zichu semwezo kuzo unakura tarehe sita uromno niogwana mwetano ngatwe tekira okulonda kwa bono kubinda binda tarehe sita badju kila Nigerian National Resistance ame weli akulobulu mbaga nye kuunkambi ye kabamba ina kuzo mwezi bili mwezi uguo kubido maka lukumu renda china na mugumo chino chie yariye mandu soyo utalo oralita government ya NRM buyinzo lwa kulungula miaka etano mirambirira kakati olunaku nulubadi lukuzibwa buli nnaku z'omwezi mukaga omwezi ogwo mukaga eranga mulunaku lunonga telunatuuka bakulungula sabiti nambanga benyigira mbiku juke binja ulo kubiri abajasi bejire kugwanga eranga olunaku oluyitibwa Defense Forces Week ngira olunaku luno lugenda lukuzibwa mu bitundu by'eggwanga ebyenja ulo omwaka guno ekitundu kyekigezi kyekibadde kiteekateeka omukolo guno naye olunaku olwaleero abajasi okuva ku kitebe kyabwe bombo batandise kaweefube okwenyigira mu bulungi bwa nsimbi tundu ebye baamunaanika Luweero amu n'ebitundu ebirala akaweefube ono kuluno bamukozezza mangu UPDF etegezezza nti bateeseteese n'olusisira lw'ebyobulamu mu ddwaliro lya baamunaanika Health Center 3 nga batunuulidde abalwadde abalina endwadde ezitasiiga naddala abo abeetaaga okutwalibwa naddala mu ddwaliro ebbombo ku bwereere Major Peter Mugisa nga ye mwogezi w'ejjere eggwanga mu nkambi y'ebbombo agamba nti kuluno basazeewo ebikujjuko bino bikwajje mangu ddala kibenga tekitaataaganya okulonda kwabo n'okubindabinda okw'okubaayo omwaka ogujja era bagamba nti ebikujjuko bino bigenda kubeerayo ku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi ttaano omwezi ogw'ekkumi n'ebiri omwaka guno
here in Bamunanika we have come from Land Forces Bombo. We are going to carry out the Army Week activities by cleaning this sub-county and this township, and also we have erected a medical camp. If at all we find that someone needs a referral, we shall refer him or her to our Bombo Medical Hospital, and he or she will be treated for free. Even here, we are going to treat freely. So everybody is welcome. The purposes of shifting these Army Week activities, they're always conducted in January. But as you are well aware that in January we shall be having hectic days for elections, presidential elections, parliamentary elections, and people will be very busy. So what we decided was that at least let these activities be done along this time up to December the 30th.